things than we can imagine.
You are able. You are able.
Nayo makuu sana, Father, you have never failed. Matendo yako baba, yapita fahamu zetu, Father, you have never failed. Utu wako baba, wala ufananishwi, Father, you have never failed. Mavumbini kitisha na wafalme, Father, you have never failed. Nakukua mnyonge sana, nikuwa faraja kwangu, Father, you have never failed. Hata kwenye giza nikuwa mwanga kwangu, Father, you have never failed.